goodbye, yeah, my friends. Friends, sema palipopote ama unapataka kwa Donald Trump. Sema palipopote. Tunu, nimepata tunu. Tunu, umu tu, tunatamba umu. Umu, umu, tama mashubiri. Mi amor, baby, bado mtasubiri. Tamu, baby.
Tell me.